Jalitika Pemba mwanze cha thiki ni chaku. Jalitika Pemba mwanze cha thiki ni chaku. Tutwite tutele yujo ni chabika. Tutwite tutele yujo ni chabika tanai.
Charity
Kabemba mwanze cha thiki ni chaku. Charity Kabemba mwanze cha thiki ni chaku. Tutwite tutele yujo ni chabika. Tutwite tutele yujo ni chabika tanai.
Salamu.
Timbeza nyangwe, diane dhinu. nidhinywane wito Tipesa nyingwe Tia nidhinywane wito Ukegwe ni mana umiyelele Ukegwe ni mana umiyelele Nizo kuitia mbeza ubasembe Nizo kuitia mbeza ubasembe Nono ninye MC wachadike Nono ninye MC wachadike Chadija kibanga na chocha ile Chadija engineer na chocha ile
Asante sana Engineer kibanga Mina mwendo waku Charity Kavemba Yulo ni mwana wenyu Leoni le daughter Eliana Mukaya Mukaya Salam Monica we Ya engineer Nekulwa Nepius Chambia Nyongo Mototia Ura aethe wa engineer Kibanga Josephine Kamote Ndigo Nya Charity Kavemba Nena utumangethi siyautanu Walao the mabikia chathengi chwa mundi Mamuro na masista Mango na mandi Ndekulo ni Francis Namoka Diana Ndoku tekiloso Regina kendo wabu Wapi kule ngidio ni siengo Siengo Ango chai Nengwene Andi Regina Nina Mwende Mary, Catherine, Mary Singing.